yeah. And he stuck where I get. Yeah, lele. Nakupenda my sherry. Wango sina mwingine. Kama siwe my sherry. Nakupenda my sherry. Wango sina mwingine. Kama siwe my sherry. Unaponipa mabusu tena hatarani, hata nisunguke dunia nzima siwezi pata kama wewe. Mwenye ulivyojaliwa sura tena ya upole, wendo chakuo langu. Nakupenda my sherry. Wango sina mwingine kama siwe my sherry. Nakupenda my sherry. Wango sina mwingine kama siwe my sherry. Dali, wendo nanipa asali tena tamu halua, kukujiti kwako siwezi. Siku sote wendo raha yangu, kukuwacha siwezi. My sherry, my wangu, oh dali. Nakupenda my sherry. Wangu sina mwingine kama siwe my sherry. Nakupenda my sherry. Wangu sina mwingine kama siwe my sherry. Zaidi yako my sherry, wendo nanipa fyote, fyote fyote my wangu. Hola. Nakupenda my sherry. Wangu sina mwingine kama siwe my sherry. Nakupenda my sherry. Wangu sina mwingine kama siwe my sherry.